Yes. Baby, I'm getting a cassie bastardization. Shalom, nungu, nungu, na chomeka. Nani come on as you na kurika. Toto kitu na tona shikika. Nani fanya zoba. Kunani koroga. Nailola koboga. Niki chovia chovia. Pinda na shingo kidogo. Kiche tuwe na langu gogogo. Na vyotereza kwenye mbedodo. Yani utampaka kwa kisobo. Tataki uno speedo.
Numa kanyaza.
Kwenye sita shangwe miuno.
Kimpaka sava. Wema.
Shattered, shattered, shattered.
Wema.
Okay.
Wema.
Yoba bakaila. Okay, nipe nikupe mapenzi to that day. Mpaka wajute na please usiniache. Ma, kama gundi ni nate. Nenda popote nikienda nifate. Wende wangu basi acho niku broadcast. Chako changu kama pesa basi zini cost. Tumia tumia wende wangu ringa. Kwa yangu dunia wosi jali vimba. Mina penda unavo deka deka right. Kama mtoto unavo cheka cheka. Wana dis wana sema nivi weka weka. Ira misi jari nshaji weka weka. Okay.
Tataki uno speedo.
Numa kajaza.
Kwenye sita shangwe miuno.
Kipa kasava. Wema.
Na shingo kidogo. Kiche tuwe na langu gogogo. Na vyo tereza kwenye mbedodo. Yani utampaka kwa kisobo.
Shattered, shattered, shattered. Okay. Yo baba kaya.